ya kada na da wanda lubindi kali. Ya lubindi kali.
London, London
Black Market Records.
Muzika mkamini ya
kakala majuba purified. Urabi kabuluji wa hita only desire you. Sugar, sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamini.
Ningetaka uche follow me. Niki kukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the eye of me. Do bada bada nukia come follow me.
Matatizo kwenye mabuda. Shida, shida, njo chukue pizza. Njo kwangu tujicheze kana cheza gita. Nirushe baby kamo narusha dice, I feel you.
Koko, koko.
Narufenye sabulinyo ya makenya.
Koko, 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 koko.
Kagala manyuba purified. Kulabi kabuluji wa hita only desire you. Sugar, sugar look so fine. Cheza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me. Niki kukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the eye of me. Do bada bada nukia come follow me.
We got a million king na a million things. Buzi doing million things. Tukende Uganda kufanya million numbers. Damu imeganda Luganda tunajigamba. Beat ya London lakini mbuzi ya Kenya. Sitawezana na Zari nipe na Senya. Shida, shida. Unataka shisha, minataka huda. Shida, shida, niko na kaduda. Unataka pizza, niko na kapisa. We got a million king na a million things. Buzi doing million things.
Jangala majuba purified. Urabi kabuluji wa hita only desire you. Sugar, sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me. Niki kukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the irony. Yo bada bada nukia come follow me.
Oh yes, oh yes, mina kinyonga teteso. Unanipenda japeso, bare sindo ketepa. Uwes, uwes, nikampira pepeta. Ngoma kali chekecha, piga anza teveva. Hi, nauliza ka uko hi. Na ka uko hi, mbona sausi vute ngwai. Ngwai, neze yeka ndani ya chai. Chungu sivutisho mingi, ka uko jabo tazirai. Mary Jane say she give me big smile. Influenced by China, beautiful with small eyes. Why lie, oh my, I get high to stay fly. Shashamani, currency, currently ndani ya ndani.
Jagala majuba purified. Urabi kabuluji wa hita only desire you. Sugar, sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me. Niki kukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the eye of me. Do bada bada nukia come follow me.
Tuna yule na mnini. Tuna yule na mnini.
Nairobi gang 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 gana. Nairobi muzika gaben. Kampala chameleon. A muzika mchameleon.
Yo! That is a one for you, my girl.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.